Who remembers the book we are centering our messages all this season?
Hebrews 6.
Lebrania Mokaga.
Kubire Mugaro. Kati anajukira omutwe gwe twatandikako. Bigendo kuogerako.
Who remembers the topic I am on? Okukiriza eri Katonda.
Faith toward God. Amen.
Amina.
The last time we were here, we talked about faith and
onako olwasemba twayogera ku kukiririza mu
believe, hope,
okukiririza mu
and faith.
Esubi n'okukiriza.
Amen. So today, and why we talked about those, because we really wanted to look at what they call faith.
Olwaleero njagadde tutunuleko ku kye bayita okukkiriza faith.
Because it is one of the principles of our faith.
Nono nkulu mpagiruwaga mu kukkiriza kwaffe.
And in most occasions, Jesus emphasized it.
Era Yesu yakyogeranga lunye.
He emphasized faith.
Yakyogera nnyo.
And blamed the people for not having faith.
Era yanenyanga abantu obutabana kukkiriza.
Amen. You remember some man was accusing the disciples of not being able to chase away the demon.
Mujukira Yesu olumu yakyogerako abayigirizwa be balemererwa ogoba omuzimu ogwali mu mwana.
And what did he blame?
Yagamba atya?
That your faith is
njokukiriza kwamwe kutini.
So we want to see how we can work around our faith.
Norecho njagadde tuyige engeje tuyinza okwetololera okukigambo faith okukiriza.
Briefly, last on Friday,
kulokutano,
I survived an accident. I had never been scared of accidents.
Naita kulugwanyu accident yali endideo.
But this time I got scared.
Na inatia nyonyo.
I was from picking my daughter from
Nali
school. Nalingeze
kujayo mwala wange kusomero.
On Friday.
Kulokutano.
Today she's going back. That's why she's not here. She's preparing. She's not here.
Taliwo wano.
But I survived an accident.
Naita kulugwanyo accident.
What happened is the taxi tried to think that he was dodging the jam.
What taxi yali ayewala akalipagano ke motoka.
So he branched off.
Nasalawo akwate kube ddala.
And we were going down the hill.
Atenga twali tukirira tuli kaserengeto.
And then he kept his eyes just where he has left.
Ya masoge ya galekeri yali avudde.
To see if it was really jam.
Okulaba obaddala jamu yaliyo.
And he found himself
yekanga
going up the pavement, a very big pavement.
Naloka linya. Akatu numba kebali bateekawo akawanvu ennyo.
And the taxi was on its two wheels on my side.
Ogendo kakana taxi nga eri ku mipiira ebiri yerwanako nayo.
And I was in front.
Nze nga ndi maaso.
And in front was a very big mall. That's in Namanve there.
Ate maaso waliyo mall enene wa Namanve awo.
So I thank God for that we are.
Ne neva zakatonda nti yanta sabanaye.
A few announcements. Mr. Crispus Mwasa, Pastor Crispus Mwasa is not with us.
Mwasa tali nafe.
He's in Mpiji.
Ali Mpiji.
He told me on Friday he was not going to be here.
Yatupo uliranta genda kubeerawo yensongorachi tali wakati.
So we pray for him.
Norecho tumusabire.
Pastor Albin is not here.
Albin tali wonafe.
Pastor Albin, he's somewhere. He went to minister
in a church somewhere.
He informed us. He sent us a message on WhatsApp as leaders and he said he's going to be away for 3 months.
Yatusindikira obubaka obugamba sijja kubeerawo okumala emyezi ng'esatu.
So we are praying for him.
Nolwekyo tumusabire Mukama ayimirire naye mu byakola.
For the work he's doing.
Kuba omulimu gw'akola.
And Fabiola also sent us a message. She's not here with us today.
Fabiola naye tali wamu naffe.
She went to attend to, I think, somebody who is sick.
Waliwo omuntu omulwadde gwe yagenze okulaba.
Amina. So we come back to faith toward God.
Katukomewo kukukiriza okutunuulira Katonda.
And let me look at the definition now of faith.
Kunya nnyo ennyinyo nnyola eyekigambo faith okukiriza.
Hebrews 11:1.
Ebrania 10:11 olunyo lusooka.
Let us just get the definition from the scriptures.
Okunyonyola katukuje mu bwino.
Hebrews, it says faith is the assurance. Okay, let us read the other one. Now faith is the substance of things hoped for.
Okukiriza kyekinyweza ebisuubirwa.
The evidence of things not seen.
Kwe kukakasiza ddala ekintu ekitalabika.
Mukama favors.
Kwe kakasa ekintu ekitalabika.
You remember we talked about faith.
Twayogerako kukiriza.
Amen. And we talked about hope.
Netuogera nekusuubi.
And the two move together.
Ebintu ebyo ebibiri bitambulira wamu, essuubi n'okukkiriza.
Now they are telling us that faith is the assurance of things hoped for.
Kati batugamba nti okukkiriza kyekinyweza by'osuubira.
Faith is the substance.
Okukkiriza kintu ekikutuulamu.
A substance is something that is touchable.
Bwe bagamba nti ekintu kiba kitegeeza kikwatwako.
Amen. Things that are hoped for. Now, if somebody says, I hope
ebintu ebisuubirwa. Kati singa omuntu akugamba, nina essuubi mu kino.
I have the hope that I'll reach in Jinja.
Katugambe, ninye motoka eno, nina essuubi nti ngenda Jinja.
Does it mean he has gone there?
Kitegeeza atuuse. Banange muddeemu. Aba atuuse.
But he has the hope.
Naye aba asuubira.
So things that we hope for are in the future.
Ebintu bye tusuubira biba biyina kubeera mu maaso.
But the substance that keeps us.
Kati ekintu ekitusindiikiriza, ekitukuumira mu suubi eryo.
Is what they call faith.
Ekyo kye bayita okukkiriza. Faith.
When you read verses 3.
Bwe tusoma olunyiriri olw'okusatu.
They are still explaining for us to understand this.
Bongera okunnyonnyola ekintu kino.
And it says,
agamba,
by faith we understand.
Olw'okukkiriza tukkiriza tutegeera.
That the world was framed by the word of God.
Nti ensi yonna yabumbibwa olw'ekigambo kya Katonda. Kyali kigambo kya Katonda ekyatonda ensi.
So, the things which are unseen were made of things which are visible.
Nti ebintu ebitalabika byakolebwa mwe bino ebye tulabako kati byakolebwa olw'okukkiriza kuli okuli emabega waakyo.
Before, the things were not there.
Okulubereberya ebintu tebyaliwo.
But God through his word.
Naye Katonda okuyita mu kigambo kye.
He saw them.
Yabiraba.
And he ordered them to be.
Era n'abiragira okubaawo.
Amina.
Mukiwulira.
This means.
Kino kitegeeza.
That our faith.
Nti okukkiriza kwa
faith. When we stand in our faith.
Bw'oyimirira mu kukkiriza mwana wa Katonda.
And we see things that we are not yet seeing.
N'olaba ebintu ebitannalabikako naye ng'obikkiriza.
And we speak them.
Era ne tubyogera.
They come to be.
Bituuka okubaawo.
God saw you.
Katonda yakulaba.
God saw the sun.
Katonda yalaba enjuba.
God saw the water.
Katonda yalaba amazzi.
God saw this beautiful nature that we see.
Ensi yonna yonna n'obutonde obunyuma okutunuulira bonna yabulaba.
spoke.
N'alyoka yatula.
And they came to be.
Nebiryoka biba.
This is what this verse is saying.
N'olunyiri kyerugamba.
That faith
jokukiriza
speaks into what you hope for.
Kwogera kwebyo byosubira.
And the things come to pass.
Era ebintu ebyo bibaddaaki ne bituukirira. Kugambako nti amiina.
Mukama febaziwe.
Amina.
So that is what they are explaining.
Echo cheba nyonyola.
You have to see something.
Oyina okubaako kyolaba.
Amen. And you hope for it.
Era noloko ofune suubi mucho.
And the faith drives you there.
Kati okukiza ne kulyoka kukusindikiriza okutuuka ku kintu ekyo.
Mukama febaziwe.
Amina.
The foundations of faith.
Nolwecho emisingi egyokukiriza.
Is in believing.
Gitandikira mu kukkiririza mu kintu.
Hebrews 11:6.
Bebulaniya 11:6.
Hebrews 11:6.
Bebulaniya 11:6.
Aha. But without faith,
agamba nti awataba kukkiriza,
it is impossible to please God.
Tosobola kusanyusa Katonda.
Olaba olubimbi Mukama lwatuwadde.
You see the mandate God is giving us.
You have to have faith.
Oyina okubeera n'okukkiriza.
Because if you don't have the faith,
kubanga bw'oba toyina kirungo kye bayita
okukkiriza, you cannot please God.
Tosobola kusanyusa Katonda munnange.
People who do not have faith,
abantu abatayina kukkiriza,
are very hard even to counsel.
Bazibu nnyo n'okuwabula okuweebwa amagezi, baba bakalubo nnyo.
You tell them this,
obagamba kino kye kyandibadde kituufu,
and they already remembering what happened.
Ate nga
remembering the negatives.
Ogojukira byamabega nti akyo tekiyinzika naawe.
Amen. This week I met some two people in the office.
Which eno waliwo abantu babiri abaze mu office ya.
Not from our fellowship.
Nga tebasabira wano.
But as I was talking to them,
ne bwenalinga njogera nabo,
like we have moved a very big distance,
ngatutambudde ekiwerako,
they would come back and still recite the same things where we have come from.
Ne bakomawo ne bayimba oluyimba lwe rumungu nga bwe batandikidde.
Amen.
Tunuulira olabe.
They would not believe.
Nga bo tebalina kukkiririza mu kyogerwa.
So this scripture says,
n'olwekyo ekyandikibwa kino kigamba,
without faith,
tewatali kukkiriza,
it is impossible to please him.
Kizibu nnyo okusanyusa Katonda bannange.
For he who comes to God,
kubanga ajja eri Katonda, ulira,
must believe.
Ateekwa okukkiririza mu Katonda ono.
Once you have believed,
kastokiririza mu Katonda,
that he is,
nti yeoyo era yeye,
then you get the vehicle called faith.
Kati awo obera ofumbye ekimoto kachebayita okukiriza.
Amina. And it takes you.
Kati ekyo kyekikuvuga nekikutwala mu byosuubira.
So the very big foundation of faith,
n'olwekyo omusingi omukulu ennyo mu kukkiriza,
is what you believe.
Kyekyo kyokkiririzaamu.
Mukama febaziwe. Types of faith.
Ebika ebyakukkiriza.
I will start with the obvious one.
Kantandikire kukiri mu girasi.
The natural faith.
Okukkiriza okwa bulijjo. Kutalinako kuwananya.
Every human being has natural faith.
Kamba bulire, buli muntu naye nagwe bayita mwana Adam, ayina kye bayita okukkiriza ekigera.
Mukama wa febazibwe.
Amina.
Everyone believes that chair can hold them up properly.
Buli omu bwe wazze wano tewasose kwebuuza kateba ako bakana akusobola. Otula direct.
Nze salabye kaka nyenya nyenya.
There is no person who shaked it and said, will it be able to hold me?
Mukama febaziwe. That is what they call natural faith.
Okwekukiriza okwa okwekito okuli.
When a human being believes in things that are visible.
Omuntu omulamu bwakkiririza mu kintu ekya bulijjo, atunuulira mmotoka ejja tutuusa, takobedde na injini.
They trust in natural things.
Bakkiririza mu bintu ebya bulijjo.
They trust in people.
bakkiririza mu bantu.
They trust in their parents.
Bakkiririza mu bazadde baabwe.
Mukama febazibwe. That is what we call natural faith.
Ekyo kye bayita okukkiriza okwa bulijjo.
They trust in guns, leaders, our
bakkiririza mu mundu. Ke tuyine mundu, lazima awo tuyitawo.
Mukama febazibwe.
Amina.
Singowe mundu amala nayingira wano.
If a gunman enters here.
Nalyoka jiteka mugundi.
Najiingiza
mu chemba.
No uliange ekolora.
Fenatu batu tuka kasanti esobola okututa.
Buli omwa gamba lazima. Ene mundu eina kunzita kati kakoze echo chakoze egenda kumbalawo.
You trust you can die.
Kati muli obera no bwesige nti sawa yonandi mufu.
Amina. When Goliath and David met,
Goliath we are sitting kana akavubuka ka Daudi.
Who can remember what Goliath told David?
Anyajukira Goliath bi yayogera anyizo bitu gamba muwana.
Goliath bi yagamba Daudi.
Goliath yagamba atya Daudi.
Nge yamgama ngenda kukuba nkute ne nyama yonjigabire nsobozo kutana. Yali amunyoma.
Ya ino kukiriza, David had faith,
no,
sorry, Goliath has had faith in himself that I have fought so many. Then how about this mere insect?
Yeah? And do you know why?
Do you, ochimanyi ruachi?
He trusted in himself.
He Yesu was... Nurana, agendo kuleba anga 6 pack as Afuka na 10 pack.
Amen.
Eh?
He had the helmet.
Yaina kelementi kumutwe.
He had the arrows.
Yaina obusale.
He was powerful.
Nga mubutufu msaje yali waliani.
So he trusted in his natural strength.
Yakiririza mumanyige nga kano kuba kubye ate kano bamuletedde kuzanya buzanyi.
So he had the weapons, isn't it?
Yaina ebyokulwanyisa we wao.
Who remembers what David said?
Daudi yaddamu atya ani ajukira ku bigambo bye. Katulaba basomi ba Bible oyo muzukuse.
Eh? Yes, you have wakazindalo.
David said,
Daudi yagamba,
you come to me with bow and arrow.
Moze nange n'obusaale n'amafumu n'ennyago.
But I come to you in the name of the Lord.
Na enze nyabula nzija gyoli mu linnya lya Mukama. Kikubireko mu ngalo ekyo.
Now David is testifying.
Daudi ajulira.
That he came to him with what? With the weapons.
Njoze nange n'ebyokulwanyisa ebyomubiri.
He came to him with what?
Yajja naye.
With the weapons.
N'ebyokulwanyisa.
But David said, I come to you in the name of the what?
Naye Daudi yagamba, nze sibi akulwanyisa wabula nzija gyoli mu linnya lyani?
Now.
Ya Mukama.
Did David have a weapon?
David yaina ekyokulwanyisa. Yaina oba ne?
Kanzire mumbuze. Daudi yalina ebyokulwanyisa.
Daudi yaina, did David had ammunitions?
At that moment he did not have.
Yeah?
David teyaina muntu yaina busale nga Goliath we yaina. Ye yaina Katonda we.
Ngacho
kulwanisa chaina.
Choka?
Njagala kulaba abamanyi Bible.
Awo. Daudi yaina chi?
David had three kinds of weapons, I would say.
Daudi yaina byokulwanisa
bisatu. David had faith.
Yaina okukiriza.
God and he had Christ in him and he had the stone.
Yaina ne Christ.
Mukama febazwe.
Ne katonda muye.
Now all that I wanted is David.
David yaina chi?
David had fought.
Muulirize. Daudi yalwanako.
He had fought the animals and killed them.
Yalwananga na amalubu n'empologoma na yera yabitanga.
Which built his faith.
Ebyo byazimba okukkiriza kwe.
Amina. Ebintu bino byonna byatuogera bitufu. Amina. Naye Daudi okujja ewagundi.
Whatever we are saying is right, but David came to Goliath, what did he use? Tiaina kantuko naya inebyo.
Yalina chi? Yaina butida.
Yaina chibutida.
Envumulo.
Yaina envumulo.
Itakeza David yalina chi?
He had a sling. And how many stones?
So he had weapons.
He had weapons also.
Mukama feva zibwe. David yalina chi?
David had weapons.
Na yemu weapon ye ejebayite jinja alaba mu mukama. Yenja ulo.
For him, amidst the weapons, he saw God beyond the weapons.
Era yetayogera na ku weapon ye.
And he does not talk about the weapons.
Na ye reporter atubulira. Nti ye yamukubisa jinja.
But the writer tells us that he used a stone.
Katonda na amumukasukira.
He did not throw God to him.
Mukama feba zibwe. Bwobera nokukiriza.
If you have faith
mukatonda
in God.
Nebyo kozesa obiraba mukatonda.
And whatever you use in your journey, you see God.
Nebyo kwate jinja libera katonda.
Even though you get hold of a small stone, it becomes godly.
Mukama feba zibwe.
Amen.
Types of what? Abantu babiri bano betulaba.
We see two people here.
Goliasi alina weapons.
Goliath with weapons.
Babyogedde.
They have told us.
Dawudi alina weapons.
David also had weapons.
Amayinja.
Stones.
Mukama feba ziwe. Neye chenja ulo kubana abantu ababiri.
But the difference between these two.
Omulala a trustinga muchi.
The other one trusts in himself.
Omulala a trustinga mumanyi ga katonda okuyita mukayinja
katonda weka. Another one trusts in God behind the stone.
Musa bwe batuka ku nyanja myufu.
When Moses came face to face with the Red Sea,
ngane naba the Egyptians are following.
Atenga abamisiri bagoberera.
What did Moses have?
Moses yaina chi?
He had a rod.
Yaina omugo.
He had a what?
Omugo.
And the Egyptians trusted in their chariots.
Ataba Misiri bone besiga amagali gabwe n'obusaale bwe baalina.
But because Moses had faith in God,
n'olwokubanga Musa yalina okukkiriza mu Katonda,
his weapon, which is a rod, made a difference.
Ekyokulwanyisa kye kye bayita omuggo kyakola enjawulo.
Our weapons,
uliriza ebyokulwanyisa byaffe,
in Christ,
mu Kristo Yesu,
powerful weapons.
Byamanyi ate byalyanyi kale.
But there is a very big danger.
Naye waliwo akabenje, wulira kino.
There is a very big danger.
Waliwo akabenje mu kino.
When we think our weapons,
bwe tulowooza nti ebyokulwanyisa byaffe,
without God define how strong we are.
Nti nga tebiriimu Katonda bye bikakasa nti oli bulungi nnyo.
When we think our wealth,
bw'olowooza nti obugagga bwange bwe neekoledde nyabula,
without God,
nga temuli Katonda,
defines us,
nti bwe bunnyonnyola amaanyi ge tulina.
Mukama feebazibwe.
Amiina.
Our faith,
okukkiriza kwaffe,
should be in God,
kuyina kuba mu Katonda,
with what we have,
n'ebyo bye tulina.
Types of what?
Ebika eby'okukkiriza.
Natural faith.
Okukkiriza okwa bulijjo.
If I stand now and I got drive my car.
Singa nva wano ne ntandika okuvuga emmotoka yange.
And I trust because it is in good condition.
Ne nzikiriza nti eri mu mbeera nnungi.
And I don't trust God with my car.
Ne ngamba nti Katonda newe simwesigise emmotoka njikanise eri bulungi.
We are in danger.
Kitegeeza obeera mu kabenje.
And types of natural faith.
Kati ebika by'okukkiriza kuno okwa bulijjo.
People trust in themselves, how big they are.
Abantu besiga olw'okuba banene ekimala.
How wise they are.
Bagezi, balungi, bawanvu,
bampi. Some
people
trust in idols.
Abamu besiga bifaananyi bibumbe.
If I do this,
bwe nkola kino,
I'll be okay.
Lazima nja kuba weewaawo.
If I take this medicine,
singa mire eddagala lino lye nnina,
it is all going to be well.
Buli kimu kijja kuba kiwedde.
Some people believe in prophets.
Abamu bakkiririza mu bannabbi bannange.
And they forget God.
Ne beerabira Katonda ne zekasansi nnyimira mu maaso g'omusajja wa Katonda oyo nga biwedde.
People believe in wealth.
Abantu bakkiririza mu bugagga bwabwe.
But all this can get done in a minute.
Naye bino byonna bisobola okuggwaawo mu kaseera mpaawe kaaga.
Amen. But if we can live the way David lived.
Naye singa tusobola okubeerawo nga Dawudi bannange bwe yabeerawo.
We talk the way David talked.
Ne twogera nga Dawudi bwe yayogera.
I come to you in the name of the Lord.
Kintu gwanja antomedde nkujjira mu linnya lya Mukama.
Naye ng'ajja mu linnya lya Mukama mu ngalo mulimu ejjinja.
And whenever you are going to God, you must have. Whenever you are going in the name of God, you must have something with you. The physical something.
Agamba nzija nawe. Nzija joli. Mulinya lya Mukama. Naye ngate mungalo mulimu ki?
You come before the enemy having something. So having God and something you are holding.
Kubanga omanyi nti mungalo muno.
I understand you have something in your fingers. And you trust that whatever you have, God is going to use it.
Mukama fayebazibwe. Botulo butuzi.
Wanji?
Wentulo butuzi sebo. Nainga nino kukiriza kunji, nenzikiriza Katonda agenda kunyama.
If I only sit down and trust God first and pray and I sit down, believing God is going to help me.
Mama wange kankubulire.
Let me tell you this.
David, ngatana bakuja,
before he came,
ejeria lya Isiraeli,
the Israelites army,
lyali lyataking da cover.
They had taken cover, all of them.
Ngabatunulira akanyama.
And they could look at the man.
Balaba omusajja ali eri.
And they could explain to him how tall he was.
Naye ng'ekyabaleese bali bakkiriza.
And what brought them, they were believing.
Nti wali basobola okulwana n'eggye eryali
libeŋŋa. Maybe they will fight the army.
Bali bakkiriza.
They had faith, simple faith.
Naye nga beekwese.
But they were coiling themselves.
Ngabali mukusaba,
praying while looking at the giant.
Mukama Katonda n'otutaasa.
God, will you help us out?
Katonda yazze wano.
Has God come here?
Buli we bali nga we batyonga ekisajja kyo kisigala kibavuma buvumi.
Whenever they were there looking at the guy, abusing the guy, he was just looking at them joking.
Naye Dawudi olwatuuka.
But when David came,
nagamba, naye ono musajja atali mukomole waawo nasobola okwogera bw'ati eri ejjerya lya Katonda.
He compared Goliath to the army of God. Is this man circumcised?
Mukama fayebazibwe. This uncircumcised man.
Omusajja ono atalina mukomere atali mu Isirayiri. Atufutubbalaka atya?
Mukama fayebazibwe. So faith moves, and that's what we are going to say.
Okukiriza kukusindikiriza okukola ekintu ekyo kimanye.
Faith calls for you to throw a stone.
Okukiriza kukugamba kwata kyokwata baako kyokola.
Faith calls for you to move out of where you are to find what you want.
Okukiriza kukugamba simbula oveeko w'oli ogendeko ewalala.
Mukama fayebazibwe.
Amiina.
Does faith grow?
Okukiriza kukula?
Yes.
Echo kibuzo.
Romans 1:7.
Yeah.
Romans 1:7.
Barumi emu musanvu.
Romans 1:7.
Bikula yo Barumi emu musanvu. Okukiriza kukula wewaawo. kukula mu muntu nava kuleve endala.
So it is upon us to see that our faith grows.
Uliliza kirije tuli okulabanga okukiriza kwa fe kukula.
There is a statement in that verse which says from faith to faith. I didn't write it here.
Waliwo akagamba akali mu kigambo ekyo kagamba nti okuva mu kukiriza okweyongera mu kukiriza.
Romans 1:7.
Barumi,
to all who are in Rome, beloved of God.
Called
to be saints.
Abatukuvu ba Mukama.
Grace to you.
Ekisabwamu namwe.
And peace from God.
Okuva eri Katonda.
Okay, continue. First I have my first I thank God through Jesus Christ for you all.
Okusoka njagala okwebaza Katonda okuyita mu Kristo Yesu kulwamwe.
That you have spoken faith has spoken throughout the whole world. Okay?
Okukiriza kwamwe kwogerwako ne munsi yonna balumi mwe.
Okay. No. You continue. Okay, I think you see it. I don't know. I think I didn't write it well here. But it says from faith to faith. I'll give you the scripture.
Kigamba kigambibwa okuva mu kukizo kuingira mu kukiriza.
Which means your faith
grew.
Verse 17. Okay. You put for us verse 17.
Barumyemo.
I wrote 7 instead of 17. Okay. For in it, the righteousness of God is revealed from faith to faith.
Ntikubanga muyo, obutuukirivu bwa Katonda, bubikulibwa okuva mu kukkiriza, okutuusa mu kukkiriza nyambula.
This statement here,
uliriza akagambo kano wano,
it talks about, it addresses the growth in your faith.
Kitwanjulira okukula mu kukkiriza kwo weyongerako.
How many, I want to relate this to a flow, to a river.
Njagala kukikwanaganya n'omugga abaali balabye ku mugga. Ani yali abaddeko ku mugga n'ogulaba bwe gukulukuta?
Not a lake.
Sigambye ennyanja.
A river.
Omugga.
Which river?
Mugga ki gwe walabako?
Nairo wano wempita
bulina.
How many people have seen that section of River Nile from different
baani abaali balabyeko Nairo omugogo Nairo ngabwe kutambula
n'ogulaba ejjinja n'ogulaba wa n'ogulaba wa. Okay, wagulabako wa.
I saw it even in South Sudan.
Ono yakulaba mu Sudan.
In South Sudan. Okay.
Sebonze nagulaba ekyamatende.
Ekyamatende.
Twagulabako.
Etororo. Etororo. Ekyamatende.
Ekyamatende.
Ekyamatende ewunyiza. Yes, mama.
Ekaluma.
Okulaba ekaluma.
Ekaluma.
Kakati, njagala y'omuntu omu atubuulire kye yalaba ku mugga ogwo mu different places.
One person, can you tell us what you saw?
Your observation. New Curriculum Church.
I saw River Nile.
Nalaba omugga Nile.
At the source.
Waliwe gutandikira.
Yes, I see the water bubbling from with Lake Victoria.
Amazzi gayina engeri gye gavulwawo.
But
river,
the water comes up like bubbling.
Kati gajjanga agavulula.
And then it begins moving northwards. It doesn't go backwards.
Tegakulukutanga gadda mabiga wabula gagenda bugenzi mu maaso.
I personally did an experiment.
Nakolako ku kyokulabirako.
I picked a leaf.
Ne nakunyula akakola.
And I dropped it there.
Ne nkasuulamu.
I thought it would rotate just there. Ndoza
kajja kubeerawo butavaawo.
But that leaf started moving northwards.
Ne gatandika okutambula nga keyongerayo.
That's the observation.
Ekyo kye nalaba.
I wanted also somebody who can tell me, I saw it here, it behaves like this. When I saw it here, it behaves like this. When I saw there, it behaves like that.
Nyabo tubulire gwalabotya bwenali wano gwakola bweguti. Mhm.
Okay, in ginger.
E ginger.
This sauce, the speed is very high.
Wano mku ginger wegutandikira.
Wali
gudduka nnyo.
But as it flows towards Sudan, the speed reduces.
Nebo gwe yongerawe maso kulabika ngo kutatambula ne yatenga kutambula.
Amina. Those two people have given us something.
But what day echo kulabira kaba babiri?
At the source,
wano ku nsibuko,
there is rotation.
Waliwo kwetolola
mwa. It flows out.
Nekuloka kufuluma mulondi.
This is the truth also.
Kati na gano mazima.
What my sister said.
Oli cha yogedde.
When you look at that river,
botunulira omugogo.
There are some places where the speed is terrible and you cannot even mess.
Waluwo ogulabiranga gutisa nokutisa engeri amazzi gegayira.
Go to Maction Falls.
Genda wali kubiyiriro.
You will see.
Oja kulaba ekiriwo.
The speed is terrible.
Gudduka nnyo amazzi gadduka nnyo.
There are certain areas
niate waluwo ebifo ebimu
where you reach and you don't see it flowing. Is that true?
Togulaba ngo ogutambula. Naye nga ate gutambula mpola mpola naye nga gagenda.
Nebujagali.
Nebujagali wantu si wangu
okay.
Nyo.
Our faith.
Kati okukiriza kwa fe.
Sometimes we can relate it to that.
Ebisere ebimu kutuinzo kukwanaganya n'omuga.
Sometimes when you feel it is not moving.
Waliwo owulira ng'olinga eniba nenaluko kabiki. Owulira ng'ataliimu.
Tested and you cannot do anything about it.
Bwato inacho inza kucholaba kweyongera ko nachi.
There is when it is at supersonic speed.
Waliwo okukiriza okuberanga ate kuwagaddwa bubinyo. Ngosobola okutomereje
kicho na. You are advancing.
Oba oinacho yongera ko buli kisera.
Luke 17:5.
Luka 17 olwo kutano.
Luke 17:5.
Luka 17 olwo kutano.
Okay. And the apostles said,
abatume ne bagamba nti,
Lord, increase our faith.
Mukama waffe, tuongeze ekigere ky'okukkiriza kwaffe.
Mukama yebazibwe. Romans 12:3.
Balumi 12:3.
Does faith grow?
Okukiriza kukula.
Romans 12:3.
Balumi 12:3.
Okay. For I say,
Katimba gamba,
though the grace given to me,
okuita mukukirizo kwatu okwampebwa.
Okay. Muja.
Tibuli omukumwe.
Tusomere muluzuma sera babulungi.
Olwokukirizo okwampebwa nze.
I say to everyone among you.
Ngamba nti buli kinomu mumwe.
Not to think of himself more highly. Than he ought to think.
Mulemo okwerowooza okubowa waggulu ennyo kusinga bwewandirowoozezza.
But to think with sober judgment.
Naye njagala bw'oba olowooza, lowooza ng'otegeera bulungi.
Each according to the measure of faith that God has assigned.
Buli omu okusinziira mu kigera eky'okukkiriza Katonda kye yakuwa.
Kati ako nako kakulu nnyo.
Ekyo kikulu okukimanya.
Nti ekisa Katonda kyatadde ku bulamu bwange. Okukkiriza Katonda kwatadde ku bulamu bwange.
There is grace that God has given upon my life and faith.
Biyinza okubanga tebifaanana bibyo.
They may be not the same as yours.
Matthew 8:10-13.
Matayo 8:10 mpaka ku 13. Matayo 8:10-13.
Mukama yebazibwe.
Amina.
Matthew aganye.
Naye Yesu bwe yawulira ne yeewuunya N'agamba abayita naye nti ddala mbagamba nti sinnalaba kukkiriza kunene nga kuno newankubadde mu Isirayiri. Mu luzungu agambye atya?
When Jesus heard this, he marveled and said to those who followed him, "Truly, I tell you, with no one in Israel have I found such faith."
Mukama febazibwe.
Amina.
So that is why this scripture tells us that faith differs.
Kino ekyawandiikibwa kitulaga nti waliwo ababeera n'okukkiriza okunene ate ne wabeera ababeera n'okukkiriza okw'omunyoto.
But it is upon us to increase that faith.
Naye kikwatagana ku ffe okweyongera okukkiriza.
This even Jesus got amazed when he saw this faith, kind of faith. Yesu
yayanaamirira n'agamba sinnalaba kukkiriza mu Isirayiri okwenkana nga kuno.
Mukama waffe yeebazibwe.
Amina.
Faith is visible.
Okukkiriza kulabibwako n'amaaso.
Faith is what?
Visible.
James 2:18-20-22.
Yakobo 2:18-22. Yakobo.
Faith is visible.
Okukkiriza kulabikako.
Faith is visible.
But someone will say, "You have faith and I have works."
Omwa ajja kugamba nze nina okukkiriza nina n'ebikolwa.
Show me your faith apart from your works.
Nago okukkiriza kwo n'ebikolwa byo.
And I will show you my faith by my works.
Nange njja kulaga okukkiriza kwo kwange n'ebikolwa byako.
Mukama fe yebazibwe.
Amina.
Kyekyo mama kyabuuzizza.
That's what our mama has asked.
Okukkiriza nga tekuliiko bikolwa kuba kufu.
Faith without works is dead.
Awo woka we tuweebwa omukisa oku exercising our works.
That's
by,
where we
by
are
our faith.
We are blessed to exercise our faith.
Mukama febazibwe. So faith must have works.
Okukkiriza kuyina kubaako n'ebikolwa.
When you have believed something,
bobango inachokkiriza gwenga
gwe, and you have pictured what you are hoping for,
eranga okubye ekifaananyi ekyebyo by'osuubira,
and you have put on the faith to go for it,
era n'oteekawo okukkiriza n'olumba.
Amen. Then what you do next is what we call the works.
Now ekiddako kola kyokola kyebayita ebikolwa.
There is one time, let me give a short testimony.
Waliwo obujulizi bwenina wano ku nsonga eyo.
I had some friends, they told me there is work here.
Waliwo mikwano gyange abangamba nti waliwo omulimu wano.
Then I started praying.
Nentandika okusaba.
Then they told me, "But we told you there is work here." Then I said, "I'm praying about it."
Nebangamba omulimu weguli ko yenti nkya kisabira.
Then they told me, "Now get off your knees, go for the job now."
Nebangamba simbula va ku mavivi omulimu guguno weguli teguliko kuunja.
Then when I moved,
bwena tambula,
and I got there,
nentu ukayo.
This is what the muzungu told me.
Omuzungu yangamba bwati,
"We were even thinking of giving this work to so and so. Thank you for coming. We forgot all about you."
Nti gotwali twakwerabira naye nga omulimu gwe twali tugenda naguwa muntu gundi.
And then I was given the job.
Nempeebwa omulimu ogwo.
So the prayers, I think they kept my job there, but I had
esala zange katono zindimsubiye omulimu ne atoba zanyamba to kuyingira ku mulimu.
So my movement there together with the prayer, as you pray, move,
okola edale eyokukola kuba enta ogenda wali omulimu kyanyamba nnyo singa nasirika busisi nyongera kusiba na kusaba na kunya. Omulimu gwali gumpise mu ngalo.
Maybe it would have gone bannange. Mukama afe yebazibwe.
Wanje?
It depends. For instance, if I'm a woman, I want to get married. Where am I going to move? Where should I go?
Hey.
Kati sebo nyamba.
Hey.
Ndi mchala. Njagala kufumbirwa. Kakati nina kulaga wa. Ntambule wa.
Genda jevana akulabira.
Wanji, olia inechokunda muoli.
Wanji mama.
Actually, I think you have answered.
Wanji?
I think he has answered.
Alinga achizemu katuulirize bannaye.
If you are a believer.
Bobango olimukiriza.
You are a lady.
Ngoli mchala.
And you want to get married.
Oyagala kufumbirwa.
Of course, you make sure that you are there in fellowships.
Na bela mu faith, bela mu bantu abagala okuwasa. Bwaite nkiko bwezityo ibasobola okukulaba.
You do your portion in the community.
Chobo inokola. You ask from faith, she will tell you.
even if you are praying, my sister Florence, if you are praying and you are a lady, and probably you don't have the opportunity of coming to church depending on where you are living.
Uh-huh.
But you participate in community work. Even going to the market, you never know the way you negotiate with the sellers. Somebody might hear, somebody might see you.
Uh-huh.
And then you are seen from there. That is works already.
Oyinza okubeera wano ng'oyina kutandula bigere, ogende mu bifo. Naye ate ng'olabika bulungi kugamba, obeere ng'otambula mu bifo ebituufu, omuntu ayinza okulaba n'agamba naye bannange ng'onkubye.
Mukama waffe yeebazibwe.
Mbuweetege.
Ojja kwesanga.
You'll find it out like this.
Ngabatamivu jebabera jebawasa.
Where are the drunkards fellowship from? Is where they marry from.
But doctor.
Sometimes doctors go with nurses. Because that's where they hide.
Hey, aliyao, sorry. But avasomesa.
The teachers.
Avasomesa mbunao bakolachi.
Because they are the people who are around.
Now we take a much for. Hey, Chicho.
Put in your face, in your very place.
Oh, you're getting a take a musu.
Speak well.
Oh, yambale burunji.
Wear well.
Wear kubaka zigo.
Clean yourself.
Wear kubaka zigo. No, ita on wakubuza. Orina kubuza. Wear sise chisigo. Bachi tabatia. Songa alimba.
Hey, you make a hair and hide one eye.
Banonye zokulaba erise eryokubiri.
By the time he looks for the second eye, he has already decided I better go. Mushikubire ko mongali echo banaye.
Kwa keri solimu. Mama nkwekera ko nimvirize eri solimu.
Bwekabanga magezi gazze.
Kwekako. Hey, I'll vote.
Ah.
Kati wana anonye zali na eriso
lyebakwese.
Ngatachi avawo. Mukama afe yebasiwe.
Praise the Lord.
Amina.
Mm.
So tulina okubeera abagezi.
So we need to be wise.
Aha.
Mm. Even Jesus told us to be wise as serpents.
Mukama afe yebasiwe. Keeping our faith.
Okukuma okukiriza kwa fe.
Can you lose your faith? Yes.
Osobola okufiirwa okukiriza muulirize wano wakulu. Ye kisoboka okutta okukiriza kwo.
2 Timothy 4:7, it will be our last scripture.
Timoseo ekyokubiri.
4:7.
Esura nya olunyirwa musanvu.
2 Timothy 4:7.
Timoseo ekyokubiri esura nya olunyirwa musanvu. Osobola okusubwa okukiriza ko ye
Timothy. Aha. You read for us.
I have fought the good fight.
Yes.
Mwanye okulwana okulungi.
I have finished the race.
Yes. Maliriza olugendo lwange.
I have kept the faith.
Nkomye okukiriza. Owulira? Okawulidde ako?
If somebody says, I have kept the faith, what does that mean?
Omuntu wagamba nkuumye butiribiri okukkiriza kwamwe kitegeeza
ki? It means it wasn't easy.
Kitegeeza tebyali byangu. Bw'otakukuuma omulaba akubba.
Mukama febazibwe. Paulo awa ebigambo ebyobuwanguzi.
Paul gives words of wisdom and victory.
Nasoma ebintu bisatu ebyali mu gundi ye.
And he reads three things in his
nti alwanye okulwana okuki?
He has fought a good fight.
Oru emisinda agidduse.
He has finished the race.
Naye akumi okukkiriza.
But he has kept the faith.
Ebintu ebitutawanya emisinde gye tudduka myangu nnyo.
Some of the things that are perturbing us, the race we are running,
okutulemesa okukuuma okukkiriza.
It is so easy that you cannot lose your faith.
So keep your faith.
Kuuma okukkiriza
kwako. Keep the faith.
Gamba akulinanye kuuma okukkiriza.
Keep the faith.
Kuuma okukkiriza oyo nga tomugambye.
Nebanango okukkiriza tugenda tugenda kukuuma tutya?
How do you guard our faith?
How are we going to keep our faith?
Okukkiriza tukukuumye tutya?
Bino sijja bawa byawandikibwa kubanga obudde bugenze.
I'm not going to give you scriptures here.
Naye kambi ogereko bwogezi.
Let me just talk about them, paraphrase them.
Obedience to the word of God.
Okawulira akakodi akasooka okukkiriza. Obo okukuuma okukkiriza olina okuba omuwulize eri ekigambo kya Katonda.
Do you know what happened to King Saul?
Mumanyi ekyaddirira ku kabaka Sawulo?
He didn't keep heed of the word of God.
Ye kennyini tiyagondera kigambo kya Katonda nga bwe yali ateekeddwa okukola.
And problems came over him.
Era emitawaana ne gimulumba.
So obey the word of God.
Gondera ekigambo kya Katonda.
Pray.
Saba.
Because Jesus said,
Wanga Yesu yagamba,
have you not managed to pray for even 1 hour?
Togezezzaako nadde okubeera mu maaso gange essaawa emu yokka yokka.
Pray that you may not be tempted.
Saba oleme okuyingira mu kukemebwa. Wayogera Mukama.
Giving.
Okuwaayo. Byebikuuma okukkiriza bino.
Soon we are going to talk about giving.
Mangu nnyo tujja kuba tusoma ku masomo g'okuwaayo okugaba.
Giving is part of what will keep your faith.
Kamba buulira abooluganda kye bayita okuwaayo kye kintu ekigenda okukuuma okukkiriza kwo mu Mukama.
Even this place here.
N'ekifo kino kyennyini wulira.
What you gave in for this place,
chowa ugenze nguwayo mu kifo kino,
it kept your faith for this place.
Chakuma okukkiriza kwo
had you not done anything here,
singa toyina kye wakolawo.
Now wandye tamde noga ye kishishe ninawo.
You would have said, what do I have there? Let me just give us and I go like the rest.
But because you could remember your energy,
your
finances,
you
gave not because you wanted the money to enjoy, the Bible says where your wealth is.
Bible egamba nti okukkiriza kwe kubeera.
There your heart is.
N'omutima we gubeera.
So you want to keep your faith?
Nolocho bwe nokumo okukiriza kwo.
Give
gaba. Ensibuke eri mukugaba.
Lastly,
ekyenkomerero.
The Lord's table.
Okusemeza ku meza ya Mukama waffe.
Can we have the Lord's table?
Abagendo gikolako temulwawo, muulidde bulungi.
As I talk about it.
Mwami ochenye please. Go and help out.
The Bible says,
Bible yegamba,
do this.
Mukole kino.
In what?
Okunzijukiranga nze.
Mukama febazibwe.
Amina.
So We are not just having the Lord's table because everyone is having it.
Bane tetusembera ku meza ya mukama wa fero kubanga n'abalala babikola.
We are doing the Lord's table because
tuko tugen tusembera ku meza ya mukama wa fe olwensonga anti
Jesus told us.
Yesu yatukubirizo chikolanga.
Each time we do it.
Buli wetu chikola.
Our faith.
Okukiriza kwa fe.
Our faith is grown.
Okukiriza kwa fe kukula.
Mukama fe ebazibwe.
Amina.
So the Lord's table reminds us the death of Jesus Christ.
Okukiriza kusembera ku meza ya mukama wa fe kitujukiza okufa kwa Yesu Kristo.
And this is what we are going to do today.
Era kino kye tugenda okukola leero.
And as we do it,
eranga tuchikola.
There are people who are going to believe God for something.
Waliwo abantu abagenda okukkiriza Katonda
olw'ensonga.
Era bagenda kufuna okukkiriza kwabwe eri ekintu.
There are people who are going to take faith for healing.
Abamu bagenda kutwala okukkiriza bw'osembera ku meeza ya mukama waffe otwala muli okukkiriza owone.
There are people who are going to renew their faith in Jesus Christ.
Abantu abagenda okuzza obuggya okukkiriza kwabwe eri Yesu.
Do you know why?
Mumanyi lwaki?
Because of the Lord's table.
Olwa meza ya mukama waffe eno.
So it is very important.
N'olwekyo kikulu nnyo abooluganda.
Do this in remembrance of my
mukole kino olw'okunzijukiranga nze.
Mukama waffe ebazibwe. So those that is what I really wanted to talk about faith.
Echo kyenjagadde okwogerako ku kigambo kyebayita
okukkiriza. It is a very wide.
Manye nti ekigambo kino kigazi kinene nnyo.
But we cannot exhaust it here.
Era tusobola kimalayo kyonna.
I want to charge you.
Njagala okukubiriza kino.
That you go and make research.
Genda nawe wenoonyeze.
The Bible tells us.
Bible yegamba.
Go make disciples.
Mugende mukole abayigirizwa.
Of all nations.
Mawanga gonna.
Teaching them.
Nga mumayigirizanga.
Do you know what teaching is?
Mumanche kitegeeza okuyigiriza.
You are a teacher.
Olimu somesa.
Why do you teach people?
Lwaki osomesa abantu?
To empower them.
To empower them.
Okuba okubawa ebikozesebwa. Mungeri otegeza ati
elements language
to get knowledge,
knowledge them
obawa okumanyisibwa ku kintu.
And when you get knowledge, what happens?
Erabo funa okumanya kye kidirira.
You get transformed.
Jo chusibwa.
You do things
okole
with knowledge
no kumanya.
You do things differently
okole ebintu mungeri enjawulo.
So Jesus commands us to teach.
Norwecho Yesu yatulagira okusomesanga.
Mukama febazibwe.
Amina.
And this is what we are doing.
Kino chetukola.
We are teaching you.
Tubasomesa
so that you are knowledgeable.
Osobola okubanga omanya.
Amina.